ngamasomero geetegekera okuggulawo olusoma lwa taamu esooka oluggulawo omwaka ogw'ebyensoma 2026 gavumenti esabye abazadde okufuba okulaba ng'abaana baabwe batandikirawo okusoma olunaku olw'enkya. Minisita Mbeezi avunaanyizibwa ku matendekero agawaggulu w'ekitiibwa Dr. Jesse Muyingo alagidde abavunaanyizibwa ku kulondoola amasomero okutandikirawo okulondoola embeera y'amasomero kisobozese abayizi okusoma obulungi.
Kwa kulongoosa kusomesa abaana kutandikirawo okusomesa gye bali abaana mubatwale bonna basome, teri mwana n'omu alina kuba mu ssomero gwemugenda kuleka bweru. Njagala n'okutuuka ba inspekita dasso bonna gye muli tambule mulabe nga mulondoola kibigera mu maaso mu masomero, kubanga twagala okubeera nti abaana baffe basomera mu mbeera egwanidde okubasobozesa okuyiga obulungi. Baava somesa bahetisha nammwe embeera ez'okuba nti amasomero mugajjaabirizaako muluwummula naye era musala amagezi okulaba nti abaana baffe bagenda basoma ttaamu nnyimpi tutandikirewo okulaba nti tutambuza emirimu gy'amasomero. Gavumenti emaze okuweereza capitation grant